Africa.
Na smiley, Facebook pia tuta usijali. Hewe msichana, hebu songa uko kule uko, hata kukamata.
Wanaume ni wale wale, msichana sikiza. Wanaume ni wale wale, msichana sikiza. Timi napenda, sita kwa chani. Wale wale, timi napenda, sita kwa chani. Wale wale,
kuku wana kuku taka shopping. Hizo namba itabidi usambaze. Boxi nayo we ushaingia, ukafunga ufunguo ukatupa. Sikiza we msichana, amenikanganya, amenidanganya, hata kuchanganya.
Wanaume ni wale wale, msichana sikiza. Wanaume ni wale wale, msichana sikiza. Timi napenda, sita kwa chani. Wale wale, timi napenda, sita kwa chani.
Wanaume wakikukatia, ni wa mrefu.